Zamba bilaka maloba na yo etonzi na nguya ya kopesa mitindo nyonso yanga ezonga na nzela. Maloba na yo epesi bomoi na mokili oyo molimo na yo azosala awa soki lole fongwa mizwa kembo olingo na yo emonani lelo ata minzoto ezoyembela yo soki lole fongwa mizwa kembo pendant ce temps, pense aux géants de ta famille.
Think of your family's giant.
Les géants de ta maison.
Giant of all home or house.
Qui détruit depuis des années.
Destroying you for many years.
Mokonzi abilaka maloba na yo etonzi na nguya. Pesa mitindo nyonso yanga ezonga na nzela mokonzi abilaka maloba na yo etonzi na nguya. Pesa mitindo nyonso yanga ezonga na nzela maloba na yo epesi bomoi na mokili oyo molimo na yo azo salam awa soki lole fongwa mizwa kembo molingo na yo emonani na libota ye ata minzoto ezoyembela yo.